She's new to them eyes. Too bad you can't realize. It's the reason of Omolalisa. No, 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 no. She's in black tea and that's round the door. The girl in love with you while you commit him. Can I your journey? Yani, yani, put him up one. Yes, it's a Nabugamu.
Hey, Vampia.
Wanna be Kati and I,
hey, Vampia.
Saboji Kwate Buluji.
Hey, Vampia.
Don't ya tan Najibuga.
Hey, Vampia.
So I'm majest a Nabugamu.
Hey, Vampia.
Wanna be Kati and I,
hey, Vampia.
Saboji Kwate Buluji.
Hey, Vampia.
Don't ya tan Najibuga. Wajifuna fresh and clean. Wajifuma kumutindo. Just pay some fees. Choga ya. No tagula tagula. Bali chikumba ko eyo yensi. Chota wa chansi. Walifuna kuwakasha, nina love baby, dirira ya basi. Yakula galo yolity, omutima mwote no kumenya perfectly. Yavuka casuality, no mutima katikujude bandage. Jessica Nabugamu, kuona vikatie na ye. Saboji kwate buluji, nyo ya tana jivuga. Sewa majesta Nabugamu, kuona vikatie na ye. Saboji kwate buluji. She's new to them eyes. Too bad you can't realize. It's the reason of Omolalisa. No, 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 no. Muli omuteli kwe mpi mako. Kuba kukezise chile mechobu kako. Na mamu viva sude talu. Muli na kumatiza gowe suneko. Jumwe kwa tamatai. Mugambe we meant to be you and I. Mumbaza supo ikanzali. Umutima kubo kutunga kasale. Jessica Nabugamu. Wona vikatie na ye. Saboji kwate buluji. Edyo ya tana jivuga. Sewa majesta Nabugamu. Wona vikatie na ye. Saboji kwate buluji. Edyo ya tana jivuga. Chota wa chansi. Lada masa wala labala ranga chansi. Walifuna kuwakasha. Lina lave mini mdirira ya basi. Jessica Nabugamu, wona vikatie na ye. Saboji kwate buluji. Edyo ya tana jivuga. Sewa majesta Nabugamu, wona vikatie na ye. Saboji kwate buluji. Edyo ya tana jivuga. Mwe kwa tamatai. Mugambe we meant to be you and I. Mumbaza supo likanzali. Umutima kubo kutunga kasale.